This goes out to all the snitches out there.
Hi dear, salamu na kusalimia skia. Kukanyagia chuki na utunzu wa vistori pia. Takufa kibla snitch uki force ndi body njia. Umeflop yuka kama tiko totoka udipo ingidia. Gata gay kama gang, kumbe snitch kama gay. Now we ain't do the same, separate don't kama gang. Dame, arakati pimbi za kiboya. Na ukisnichi kambi visasa ni fimbo za kikora. Tawaza kipi bora, kwa nasi ya kutuchora. Someone there to sell it, na kwaje zo pigo za vijora. The street weni boya, na crown na kupora. Najivisha magwanda kuna roya kanga moja. Kwa kambi za masoja, na futo kama folder. Zo kambi za kishoga, staki dhambi zo ata moja. Machizi jeshi moja, kwetu mira sio kuchonga. Kwetu mila sio kubonga, nyingi asira kwenye ndonga. Ndonga, udivo kama mwana flani. Kumbe tatizo shizo manizo ilikiza mani. Sileta hizo kuzuga pigo zo mwamba ndani. Kiundani joketi japo kwa sura ni chindo mani. Sistiki na mejitenga snitch we bitch nano. Napotukuta situme mute wa kushu situpe drama dear snitch. Si cross border tusha zima. Na kama hauna hoja piga kimia.
Yeah, awataki amani sasa wanataka fight. Kisa unju ni ramani ya mgodi wa Tanzanite. Mambweno menda combo bro nindeni nayo. Piteni hivi kaini chonjo au chizeni bao. Toka OG to fake G to the CEO of bitch niggas. Sijui maniga mmekuaje lately. Now you can't face me. Mebaki kungata migongo. Wa unafiki uwa mwezi pata michongo. Kutwa mnalalama mambo yenu ayawi. Now I treat kama wana kumpe nye ndio wachawi. Mstake 20 personal kila mtu ana hustle bro. Rap tu andiwezi flow sick so remarkable. Misi jari na dondoka mistari. Salamu kwa huyo cha wote mne muona piskari. Watu wazima ovyo akili zenu so retarded. I ain't finished man, I'm just getting started.
Zimeacho kombo mnauziwa meikali. Usone kama zali jitenge kimentali.
Sijasikika siku mingi ndo unadhani you can battle me. Kelele nyingi nani mkali, they get back up me. Do you remember zile time trophy zote na kamata mimi. Tafsiri hini kama zile dili ngumu mnazogopa kupoteza. Shut them doors, you can roll with me. Na zile kazi bosi zako wanakupa, so they speak with me. Yet you speaking all the punch, I'm the punch maker. Your sister the one, let I visit them graves. Are they scared they are? Tavunja miko with my rhymes, need to take over. So listen carefully, tafuta better hospital for your pain, cause it ain't over.
Yo, ushikaji wa zamani sio wa sasa. Ushikaji wa kiundani lazima upigwe msasa. Usijefuga dui kama kuku wa kisasa. Bedui geuka panya buku kisa na mkasa. These niches wamejaa hadi kwenye fani. Gently Gen Z penetrating paka ndani. Asking maswala sio wahusu kiundani. Bluffing paka unajiuliza huyu nani. Snitching, snitching on a thing. Bitching on many things. You don't know him, don't show him your wedding ring. Hata mlofanya wote anakuruka hadharani. Hampo wote unaburuzwa makamani. So kivipi nitaraji siri wafiche ya white. Wanipe utu nawekwa rehani. Watu nadau wafike wenye tharau. Wazikwe na house yandikwe toa ramani. Kwa dui milio ya pow pow isikike. Wanatoka bila kupiga kazi. Wanataka kutoka kumtosa wakazi. Kazi na wazupiga ziendani na hathi na maisha. Wanayuishi these snitches wakisizi maskani.
Oh dear snitch, I'm talking to you snitch. Oh dear snitch, had you been snitching around, snitching around. Oh dear snitch, I'm talking to you snitch. Oh dear snitch, had you been snitching around, snitching around. I'm talking to you, snitch. Oh, dear snitch, had you been snitching around, snitching around? Oh, dear snitch, I'm talking to you, snitch. Oh, dear snitch, had you been snitching around, snitching around?